I see the management.
I shop all them. This is a big bang. Attack with the knuckles on my cobble gallop. Whoever, and now I'm gonna come.
It's a police day to get me. To cover dance back a kunchoncho. Kuweka kiso wa ma private part. Wano mwano mwano mwana yenda kundita. Mbaku uchi digidu vachi binika. Echa na chisembe zetu chine stamina. Don't step another table in a puff puff. Zetenda kumana na vido put drinks up. Chino chifanene na chana cha bossi wange. Wabango dia kumbe ganze ndini exi wange. Gema bamusa wai wasasule biru yange. Nge, osasule biru yange. Zenina mavoko, kunyenyeze muwate. Oda kutana levo, otole yo na pistol. I won't stop him, otanku wana foto. Give me baby mo, I need some more, you got me. Hey, oda kuni wala. Hey, otomba wala, you got me. Atakuidi na kusoma kubu galo huwevu. Wanawevu kugema, you got me. Hey, oda kuni wala. Hey, otomba wala, you got me. Atakuidi na kusoma kubu galo huwevu. Wanawevu kugema, you got me.
Koko liyo koko. Obwire bobu babu chaire. Zenenda kuku wa kumanda. Woba chivanda sita wanuku membanga. Yes, I give you you put inside of. Tiba mana tienda bomane. Like a bread and butter. Otange my daddy say. Kawami hamino tange my daddy. Boom. Kuzuku saku sawe kumyolime mimbi yo. Anti negema kunenze kamu wom yako. I'm the baddest girl around the town, you know. Don't skip or sleep. Esa wangadi no, you got me. Hey, oda kuni wala. Hey, otomba wala, you got me. Atakuidi na kusoma kubu galo buwe wevu. Wanawevu kugema ku, you got me. Hey, oda kuni wala. Hey, otomba wala, you got me. Atakuidi na kusoma kubu galo buwe wevu. Wanawevu kugema ku, you got me.
Yeta police ide to get me. Chukube dance paka kunchoncho. Kuweka kiso wa ma private part. Ono mwano mwano mwana yenda kundita. Boom. Mbaku wichi digidu vachi binika. Echa na chisembe zetu chine stamina. Don't step another table ima puff puff. Sechenda kumana na video print to drink stuff.
Oda kuni wala. Otomba wala, you got me. Atakuidi na kusoma kubu galo huwevu. Wanawevu kugema kubu.